I didn't know I'm not challenge and a bros entertaining. Hey, 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 I got fortune this time around. Bolingo wanzambe, bolikibo dene. Wana tindali biso yesu mobikizi. Bolingo wanzambe, bolikibo dene. Wana tindali biso yesu mobikizi.
Salela kamukonzi, koko yoka esengo. Salela kamukonzi, koko yoka esengo.
Salela kamukonzi, koko yoka esengo. Salela kamukonzi, koko yoka esengo. Salela kamukonzi, koko yoka esengo. Salela kamukonzi,
shubidubi,
koko yoka esengo.
Lola Kalangelu, Loye Maria, Yamoti Emanueli Christu Mosikoli. Lola Kalangelu, Loye Maria, Yamoti Emanueli Christu Mosikoli.
Sale la kamokonzi, oko yoka esengo. Sale la kamokonzi, oko yoka esengo.
Emi Mungu mazinga pili le ibazinga. Onu Yesu ni muzuri si eringa emiofera. Emi Mungu mazinga pili le ibazinga. Onu Yesu ni muzuri si eringa emiofera.
Sale la kamokonzi, oko yoka esengo. 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 Sale la kamokonzi, oko yoka esengo.
Saleli wanzambe na nimelio. Mpomanzo malobi yonde yelingai. Saleli wanzambe na nimelio. Mpomanzo malobi yonde yelingai.
Salela kamokonzi, oko yoka esengo. Salela kamokonzi, oko yoka esengo. Salela kamokonzi, oko yoka esengo. Salela kamokonzi, oko yoka esengo.